Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza muraho mwiriwe neza. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turi no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Muri sanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko tugiye kuganira ku nama y'abayobozi b'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Iyi nama iratangira uyu munsi Kigali, izamara iminsi 6. Mu banyacyubahiro bayitegerejwemo harimo igikomangoma Karoli w'Ubwongereza, niwe rero uzasimbura umubyeyi we ku ngoma, umubyeyi we umwamikazi Elizabeth II. Ubu rero Karoli, igikomangoma Karoli nyine niwe uzaba umwami umubyeyi we namara gutanga. Iyi nama rero wowe urayumva ute? Wowe mu mwanya w'ijwi rya Amerika uhitezeho iki? Ese urabona hari icyo izaniye u Rwanda n'abanyarwanda? Umwanya rero ni uwanyu, ariko rero munyemerere tubanze duhamagare mugenzi wacu Asumta Kaboyi atubwire aho imyiteguro igeze. Asumta, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Niko mu bakitsi bamaze kuhagera, hari umukuru w'igihugu wari waza?
Ntabwo narimenye neza ko hari umukuru w'igihugu waje, ariko uyu munsi inama yatangiye y'abagore bahuriye nyine muri Commonwealth havuzwemo, harimo umugore umwe w'umukuru w'igihugu kimwe cy'Afurika, nabwo ndimo kwibuka neza izina rye. Yatangijwe rero uyu munsi, wari uvuze uti inama yatangiye bwa mbere uyu munsi, inama y'abagore bahuriye muri Commonwealth batangiye i Kigali. Inama yakaba yatangijwe na Madamu Jeannette Kagame, ndetse yari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland n'abandi batumirwa benshi bari bari hano i Kigali.
Niko se abaturage urabona bameze bate? Babyakira bate iby'inama? Babyakiriye bate? Urabona bashyushye gute? Mbese urabona bayisha amadukiye cyane?
Yewe, navuga ngo uyu munsi ku munsi wa mbere navuga ngo watunguranye. Inama ikivugwa ndetse no mu myiteguro gitangira ikirimo, abaturage bategekwa gusukura aho batuye, uwa marangi mu mujyi wa Kigali hose asize, cyane cyane ku mazu yo ku mihanda. Umuntu wese wese uturiye ku muhanda munini yasize irangi, no mu mihanda mito mito ya karitsiye, cyane cyane ko nayo irimo kaburimbo, amarangi yarasize. Icyo rero nari ngiye kuvuga, muzi ko mu minsi yashize habayeho guhagarika amashuri, abanyeshuri nibo ntabwo batangiye kwiga uyu munsi, bagaima bagiye mu kiruhuko cy'icyumweru, habaho ko abakozi ba leta bamwe na bamwe bazajya bakorera mu rugo. Noneho ibyo byemezo byabaye nk'ibitera ubwoba abaturage, bakavuga bati niba amashuri ahagaze, niba abakozi ba leta batazongera kugenda, natwe ubwo ngubwo umuhanda munini wa kaburimbo bivuze ko tugiye kuwucikamo. Ariko natunguwe nanjye nazindutse mu gitondo ngiye mu nama yaberaga muri Serena mu kwari mu hagati muri Kigali, ariko nagiye umuhanda wose na ya mihanda yari yashyize mu mutuku nyine ivuga ko izakoreshwa n'abashyitsi gusa, twayigenzemo na moto zari zirimo n'imodoka zitwara abagenzi zari zirimo, byatunguranye cyane.
Mbese mu yandi magambo, nta gikuba cyacitse, ubuzima bwakomeje uko bisanzwe?
Ubuzima ubuzima bwakomeze, ariko nanone wabonaga mu muhanda nta modoka nyinshi zihari, nibwira ko hari abantu bakurikije amabwiriza kuko hari indi mihanda myinshi cyane yari yatangajwe haba mu binyamakuru cyangwa se ku maradiyo, abantu nibaza ko bagiye baca kuri iyo mihanda, naho ubundi abakomeje muri ya mihanda isanzwe bagiye ubuzima bwakomeje, abamotari baruzuye mu mujyi wa Kigali. Gusa iyo habaga hari nka delegasiyo igiye kuza nk'abashyitsi bagiye kuza baturutse ku kibuga cy'indege, kuko polisi ni nyinshi mu muhanda, wabonaga abantu bahagaze bakaberereka ariko ibintu by'akanya gatoya, ku buryo rwose abantu bari bafite impungenge ko ubuzima buzahagarara mu mujyi wa Kigali mu gihe cy'icyumweru. Yewe hari n'abantu bamwe batangiye kwigendera bakavuga bati n'ubundi cyo kuba nta kazi dufite, nk'abantu ndavuga bifite, hari abo nzi bagiye bitemberera bakagenda bakajya za Dubai bakajya mu bindi bihugu, kandi ko ubuzima buhagaze ariko ubuzima bwakomeje.
None se uyirabye neza kwakira abashyitsi bangana gutyo bisaba ingamba z'umutekano zikomeye, birumvikana ubona inzego z'umutekano ziragaragara mu mihanda mu makaritsiye?
Inzego z'umutekano ziragaragara cyane cyane mu mihanda migari minini, hari abapolisi ariko n'ubundi mu Rwanda hasanzwe hari abapolisi gusa ubu babaye benshi, cyane cyane nko mu byumba aho inama zibera hari abapolisi, hari abantu benshi cyane cyane biganjemo urubyiruko bashyizwe muri mu itegurwa ry'inama, usanga bagenda barangira buri muntu wese aho aca, haba mu itangiriro umuntu ajya gushaka ikarita izamucisha mu nzira, wabonaga hari umurongo munini urubyiruko rukubwira ngo caha gira gutya ajya kwipimisha covid hariya, mbega urabona ko hari abantu benshi navuga ngo baboneye akazi muri iyi nama.
Uvuze nyine covid niho nagira ngo dusoreze iki kiganiro, hanyuma duhe abanywanyi b'ijwi rya Amerika umwanya wabo, nyine ingamba zo kwirinda covid zimeze gute? Uvuze nyine ko hari abantu bavuga bati jya hariya, mu magambo makeya barasuzuma hari biriya bintu byo gukaraba byose birahari bihagije?
Birahari ni miti, ntabwo byo gukaraba bihari. Aho nagiye muri hoteli ya mbere umunsi nagiyemo byari gukaraba miti, ariko nanone nta muntu n'umwe yaba umushyitsi waturutse hanze y'u Rwanda yaba uri mu gihugu witabiriye inama atarifinishije covid 19. Hari henshi cyane hashyizweho ko hapimirwa, hari aho twafatiraga amakarite hano i Remera, wajyaga gufata karite ukabanza ukipimisha, igisubizo cyawe bakagihuza n'ikarite wambaye, ku buryo watangaza karite gusa bagashyira mu cyuma bagahita utambuka. Icyo cyuma kikerekana amazina yawe, kikerekana n'uko utafite covid 19 ukabona kwinjira. Abashyitsi rero bo nabo barapimirwa mu mahoteli aho bagiye bacumbika hirya no hino. Rero kuri covid ho nta muntu n'umwe winjira muri iriya nama atarikinishije covid 19.
Asumuta Kaboyi, ndagushimiye cyane, ubwo rero nyine urakomeza udukurikirane ibyo nama no mu makuru nyine uzakomeza utubwire uko bimeze. Ndagushimiye,
urakoze cyane Thomas.
Akazi keza.
Akazi keza namwe.
Nshuti zacu rero, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turaganira ku nama y'abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Commonwealth, ni umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Inama irabera i Kigali, urubuga rero ni urwanyu. Tubanze duhamagare Tuyishime. Tuyishime we.
Karame karame.
Uraho neza?
Muriho muriho.
Bwira bumva Ijwi rya Amerika aho herereye.
Nereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukombe.
Nuko rero uti inama ya Chogam, reka nyivugeho.
Ego murakoze kumereza ijambo hano ku Ijwi rya Amerika. Inama ya Commonwealth, inama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma, ni inama mu by'ukuri Abanyarwanda tugiye kungukiramo byinshi izagaragaza igihugu cyacu, izagaragaza byinshi bigomba gukorwa hirya no hino mu gihugu cyacu.
Watanga urugero rw'ikintu kizagaragara usibye isura nziza gusa y'igihugu, hari ikintu tuvuge cy'umushinga ubona uzavamo?
Yego, mu by'ukuri ni ukuvuga ngo imishinga irimo izavamo ni nko guteza imbere cyane cyane ihame ry'uburinganire,
Ye, tuishime, urakoze. Telefone yawe igomba kuba igize ikibazo nuko ijwi rya Amerika duhamagare ngenda kumana Anselm ngenda kumana ngenda kumana
hello
yego
ndabumva
uraho neza
eh ko ndabumva jana kwijana
uherereye Anselm
mu Burundi bubanza mu kigati
ye igitekerezo cyawe rero
mubisanzwe iyi gihugu gifite ingenzi n'ibitekerezo nuko kirahungukira cyane cya mbere kandi bikabiboneka ko ubwo rurimi ruba rushyigikiwe muri ibyo bihugu uko yata abantu benshi b'ingenzi niko bazana amafaranga y'agaciro ndetse sinay'agaciro gusa ahubwo nk'amahoteli bamaramwo umenga numvise umenga bitomara umwanya munini
ni indwi yose
kuvuga ko ano
yego bazamara indwi yose alo ngenda kumana nawe telefone ye sinzi ukuntu bigenze iyi ni radio ijwi rya Amerika nuko rero nyine kuri iyi nama ya Cogama ibera i Kigali hari umugabo witwa Muhire Pierre ati inama yagombye kuba umwanya wo kwerekana ibyo abanyarwanda bamaze kugeraho kumurikira abanyamuryango imishinga yo kuvana abaturage mu bukene ihanga kazi kagabanya shomaje mu rubyiruko in short to talk business the future of the African continent bese uwo Muhire muri ibyo ngibyo yanditse mu nsomye ibyo yandikiye mu cyongereza rero nyine ati muri make inama ikwiye kuganira ku bintu byerekeranye na business ni kuvuga ishoramari ubucuruzi ubuhahirane ati mbese ejo hazaza h'umugabane wa Afrika Uroni Pierre Muhire nibyo yanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika naho mana iriho Tayifa ati muraho nawe nyine ni kuri Facebook y'ijwi rya Amerika nitugira amahirwe ariko we turaza kumubona kubera ko yatanzana nimero ya telefone ati inama ya Cogama twe tuciriritse nta gisubizo ituzaniye ahubwo yaje kubangamira imikorere yacu n'imibereho yacu sinzi nibi Cogama hari icyo izakemura mu mibereho mibi abanyarwanda turimo ubukene inzara n'ubushomeri ahubwo mbonira inama ifitiye inyungu nyinshi abayobozi bakomeye bamwe tujya twita ibifi binini ari nabo bayiteguye naho twabaturage basanzwe nta nyungu idasanzwe twitezemo uyu rero ni Maniriho Tayifa ari i Kigali i Kanombe mu Rwanda yatanze nimero turaza kumuhamagara nimba ari ku ijwi rya Amerika abe yiteguye kubera ku iki gitekerezo yego bambwiye yuko abamfasha bambwiye yuko bamuhamagara ariko ntiyitaba none rero Maniriho uze kuba uri hafi utubwire n'ukuntu muri kwakira abashyitsi kuko ahangwa ya Kanombe ndibwira yuko urujya n'uruza rw'indege zizana abashyitsi uri kurureba uri kurukurikira nuko ubwo rero nyine turaza gukomeza tugerageze nimero ya telefone yawe noneho duhamagare twagira Yezu Marcel twagira Yezu we
muraho neza Thomas
uraho urakomeye
amakuru yanyu
amakuru ni meza jewe nzi kuri Kigali kibagabaga ariko byivugire ubibwira mu bijwi rya Amerika
yego murakoze nibyo koko mperereye mu Rwanda mu gihugu cyiza cyane hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ikibagabaga iyo mvuze kibagabaga nyine ni mu murenge wa Kimironko ubundi kibagabaga ni akagari mpere ku kibazo warubajije Asumuta Kaboyi niba hari abanyacyubahiro batangiye kugera mu Rwanda mu kanya tumaze kwakira minisitiri w'intebe wa Samoa Madamu Fiamme Naomi
yego
amaze gusesekara i Kigali ngira ngo yanitabiye inama y'abagore akaba yaranabonanye na perezida bwo perezida yagiriraga uruzinduko muri Jamaica ubwo yanageraga muri Barbados bagiranye ikiganiro baramukanyije nawe yitabiriye ino nama amaze kuhagera hanyuma rero ku bijyanye n'icyo twakungukira muri iyi nama nagiye mbona abanditse benshi hari abavuze ngo nta kimaze kubaciye bugufi ariko buriya ntabwo abantu baramenye icyo gutera imbere aricyo uwo muntu uvuga ngo we n'ubundi ni ikiyeda akora ngo nta kimumariye akoreshwa n'uwakize
hari uwabyanditse kuri Facebook ijwi rya Amerika ati ni ikiyeda kigira ntacyo bimbwiye
uriya bivuzwa ko ni inka ambabarire ariko hari ukuntu ubona ko umuntu mu mutwe we nta kintu kirimo wagira ngo abantu ni wotamero ni bikore nuvuga ngo uwo muntu akorera niba akora ikiyede enjeniyeri muri iyi nama harimo ihuriro ry'abikorera ku giti cyabo. Nk'umuntu wubatse Makuza Pension Plaza mu mujyi, abantu bubatse Shike babayede babonye akazi, imibereho yabo irituma babona aho bakura mitiweli. None ati njye iyo nama ntakimariye, kandi iyi nama ivuze ikintu kinini ku Banyarwanda muri rusange ku buryo bukurikira.
Ariko gira vuba vuba kubera ko wabibonye ko abantu banditse ari benshi cyane, kandi ndabibashimira mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwanditse muri benshi cyane. None twagira yose hina amagambo kugira ngo duhe n'umwanya n'abandi benshi bishoboka. Komeza.
Yego rwose, iyi nama ku rwego rw'ubuhinzi turungukira muri ibi bikurikira. Wa muhinzi wo hasi wahinze, aba bantu 5,000 bari kurara mu mahoteli kandi bari kurya, ntabwo bari kurya ibiryo bikorwa n'inganda, bari kurya ibiryo bikomoka ku buhinzi, bityo ifaranga ryo muri cyogamu riragera no ku muhinzi wo hasi, kuko rwiyemezamirimo ujya muri la hoteli runaka ajya kubigura, agura bya bintu bikomoka ku buhinzi, nanjye wo hasi bya faranga rikangiraho, nubwo bingeraho binyuze kuri ariko ringeraho. Icyo ni icya mbere.
Ku buhinzi n'ubworozi kubera ko n'inyama n'amagi barabirya nabyo
byose biraribwa. Icya kabiri, wasake nayo irabyungukiraho, kuko mahoteli barimo barakoresha amazi menshi, noneho bajya kwishyuza ya mahoteli amazi azamuye n'umuriro w'amashanyarazi n'ibindi byinshi n'ibyinshi, noneho hakagaragaramo n'ishusho y'ubukerarugendo. Kumva ngo leta yashoye imari mu bikorwa remezo, irabona Kites Convention Center ni inzu nziza cyane, barareba barayakiriramo. Intare conference naho uyu munsi inama imwe yabereye, abandi bari muri Serena Hotel. Ibyo ni ibikorwa remezo kugaragaza isura nyayo y'igihugu, kubera ko hari abantu benshi, hari abari bazi u Rwanda ku itangazamakuru gusa. Abo ngabo bagiye kubona u Rwanda urwari rwo, bivuze ngo iyi nama ivuze ikintu kinini kuri njyewe, ntushobora kumva ukuntu nikimye bitewe na sekita nkoramo muri rusange. Murakoze.
Twagira Yezu, nawe urakoze cyane.
Yego,
Radio Ijwi rya Amerika. Noneho duhamagare Tumusime Sef. Tumusime.
Karamukara mu bwana Thomas Kamirinda.
Urakomeye.
Muraho neza.
Ibutsa bumva Ijwi rya Amerika huri.
Ya, amazina yanjye ni Mr. Abdul nk'ibisanzwe ndi Rwamagana, mu karere ka Rwamagana.
Ye. Nuko igitekerezo cyawe rero ari kuvuga ubandura kugira ngo duhe ijwi abenshi bishoboka.
Yo nago mvuga amagambo menshi kuko icya mbere, iyi nama ije mu Rwanda twiteguye impinduka nyinshi, sibyo? Kandi none hari abantu, hari abanyamahanga bajyaga bumva u Rwanda ku maradiyo cyangwa se rimwe na rimwe bakayabona no kuri televiziyo, bakaba batari bakabonye uburyo bashyika mu Rwanda, ariko noneho babonye amahirwe yo kuba bagera mu Rwanda. Nizere ko bari buhigire byinshi, ariko nanone iyi nama yibuke na wa muturage ure kiriya mu cyaro, hari abaturage bafashwe nabi cyane, nabo babatekerezeho. Twavuga ku bikorwa remezo, hari abaturage batarabona umuriro, hari abaturage batarabona amazi, ibyo byose iby'ibanze nkenerwa hari abaturage batarabibona. Ese iyi nama yo irabatekerezaho? Sawa, murakoze.
Yee, urakoze Tumusime. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hari umuntu nawe witwa Bimenyimana Deo, agomba kuba ari n'Umurundi. Ati inama ntacyo tuyiteze ko, kuko Abongereza, Abanyamerika na EU, ni ukuvuga mbese umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibihugu birimo, turimo turabikura ko twishakira Uburusiya bwa Putin buba ari bwo twibera abagenzi. Icyo ni igitekerezo cya Bimenyimana Deo, yabyanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika, ariko ntabwo yatubwiye aho ari na nimero ya telefone yohereje nawe kugira ngo tumuhamagare yivugire igitekerezo cye. Ariko rero ibyo nsomye n'ibyo yiyandikiye ni igitekerezo cye, ntabwo ari igitekerezo cya Radio Ijwi rya Amerika, ahubwo nuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, icyangombwa ni ukubahana gusa. Hanyuma hari undi nawe witwa Nshamihigo Stanislas, nawe ni Umurundi. Yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu Ijwi rya Amerika, ati ndi Bujumbura mu buraruko bw'igihugu. Nawe yatwoherereje nimero ebyiri, turaza kumushaka tumuhe ijambo yivugira. Ariko hagati aho ngaho yanditse ati mwiriwe ku Ijwi rya Amerika, iyi nama ku bwanjye ntacyo nyitezeho, kuko mu gihe ibihugu bigize iyi Commonwealth bitanganya ubukungu n'ubushobozi, birabeshyana, birahendana. Nuko nagiye mbihindura mu Kinyarwanda, ariko ubundi we yiyandikiye mu Kirundi. ati hari bitaronka inyungu zingana uro ni shamye Gustanislas nawe turaza kumushaka hanyuma yivugire igitekerezo neza agisobanure ari Burundi rero mu buraruko ni ukuvuga mu majyaruguru y'u Burundi nore turaza kumushaka atange igitekerezo cye noneho duhamagare mana iriho taifa mana iriho
ego turabumva neza
urakomeye
turakomeye namwe murakomeye
ye turaho rwose uherereye he taifa
uherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe
ye nuko urabyivugiye kubera ko uwanditse utuntu twinshi uti twebwe duciriritse nta gisubizo ituzaniye inama ahubwo yaje kubangamira imikorere yacu n'imibereho yacu ibibangamira imikorere yanyu gute
nyine urabona hari tuzi nyine abantu natwe rubanda rusange tuba dukora wenda duciriritse bitewe n'inama hari ubwo abayobozi baza bakatubwira ati nk'urugero wenda nk'ukoramo ba ajenti hari igihe bazakakubwira ati gukorera nk'aho ngaho ku muhanda ntabwo byakwirukana banatwara n'ibyawe ugasanga nyine make akazi kawe barakesha
yeee
muri iyi minsi rero bategura iyi nama byagiye bibaho cyane rwose ugasanga gukora biragoranye kubera ko nyine ntabwo baba bagushaka nk'aho hafi ku muhanda kandi hari igihe aba ariho ukunda gukorera nyine ukura n'amaramuko ugasanga arakwirukanye akazi gapfuye gutyo nyine arakabuze
aha hanyuma ukavuga uti sinzi niba igicogamu hari icyo izakemura ku mibereho mibi abanyarwanda turimo ubukene inzara n'ubushomeri ahubwo mbona iyi nama ifitiye inyungu nyinshi abayobozi bakomeye bamwe tujya twita ibifi binini ari nabo bayiteguye ahubwo aho naho sobanura neza aho naho hasobanure neza
nyine natwe Rwanda rusanzwe impamvu uvuga gutyo kuko n'ubundi urabona twakagombye kuvuga ati wenda hari icyo tumariye nibura n'akazi umuntu akora abasha kugakora none se nimba akazi wabikoraga runaka wenda bo badashaka kugakora bitewe n'uko wenda gatuma nk'abo bashyitsi bakabona nabi reka mbivuge gute kuko niko baba bavuga ubwo bavuga ngo ni iyihe nyungu se uzakuramo igihe n'akazi wakoraga uje uri umushomeri ndavuze gutyo nkavuga ati buriya uko mbibona njyewe mbona iyo nama ifitiye akamaro kandi nga abaje bayiteguye b'abayobozi bamwe twiyetereze binini aho twebwe rubanda rugupfa ahubwo twebwe rusanga n'akazi umuntu yari afite gutyo agatakazamo ugasanga nimba utakaje akazi rero ntabwo wavuga ngo hari inyungu uri bubone
none se utuye i Kanombe uko yego watwandikiye uvuga yuko utuye i Kanombe aho ngaho i Kanombe ndibwira yuko ureba urujya n'uruza rw'indege byifashe bite
angahe Kanombe se angahe Kanombe nko mu masaha yashize n'imihanda bari bayifunguye gusa siho ndi ariko igihe nari mpari mu gitondo nta mikorere kuko n'umuhanda nyinshi yari ifunze ntabwo no gutambuka byari bigoranye
urabona indege nyinshi zizana abashyitsi
ziraza cyane byose buri kanya ziri kuba ziza haza umuyobozi ukabona umuhanda barawuhagaritse kubera umuyobozi bujya gutambuka ugasanga bitewe n'akazi ukora nawe hari uburyo bikubanganiye natwe ndatuba dukora nko mu muhanda dukora akazi k'umumotari
ariko iyo umushyitsi amaze gutambuka umuhanda barongera bakawufungura
barawufungura ariko akazi karapfuye ntabwo twe nta kazi muri iyi minsi turi kubona kubera iyi nama sinzi wenda hari n'imbaruka ari zigitangira ntawamenya ariko muri iyi minsi nta kazi kuko amazi menshi ashyira umuhanda ufunze udakora imihanda myinshi kandi iyo mihanda myinshi niyo tuba tubona abagenzi wenda bayerekeza muri ibyo bice baherekeza kumvira kubifunze rero ntabwo wavuga ngo ufite akazi igihe ushobora kumara amasaha nk'ane cyangwa atanu nta kazi kandi ifunze
none se kuba abashyitsi baza ubwo abamotari nyine ntabwo muboneramo akazi
akazi ngiye kuri bwanjye ndabona nako kuko uyu munsi nk'abagenzi natwara ni bake cyane nababara rwose niriwe ngarutse nta kazi kuko imihanda abo nabonaga bazabaga bari kujya muri ibyo byerekezo by'imihanda bafunze urumva rero icyo gihe nta kazi nabaga nk'ifite
None se ibyo ngibyo we kuri ukugenda cyane muri Kigali kubera akazi ukora ubona amazubara yasize amarange cyane ku buryo mbese Kigali yahinduye isura
byose ariko ntago buriya nibwo hari ibyo nane ngari nibyo nashima inama yisize umujyi wa Kigali ufite indi sura nshyashya kuko wari umeze yego n'ubundi ntabwo wari umeze nabi ariko byo byabaye akarusho cyane baravuguruye amazu ku muhanda mbega ibintu byose ubona ari bishya kandi ari na byiza
yee mana iriho ndagushimiye cyane
murakoze cyane vizi amerika turabakunda cyane
natwe turabakunda rwose ugira akazi keza rero n'amahirwe
Imana ibahe umugisha
yee twese Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Wilson Lixon na Gatete Armstrong Gatete ube wihanganye ntugende hanyuma tubanze duhi ijambo rigufi Wilson Wilson we uraho neza
uranyumva ndabumva
oh nukubera ko telefone yawe icikagurika ubundi se amazina Wilson Lixon niyo mazina yawe bwite koko
niyo mazina yanditse kuri passport yanjye n'ibyangombwa byanjye
nuko nuko uherereye he
ndi mu Buhindi ariko ndi umurundi
uriga se
ego ndi ku ishuri
wiga muyihe mu ruhe rwego ni ukuvuga iyihe filiere
ndi mu gice cya kabiri cya kaminuza muri sciences politiques et relations internationales
mwiga mu cyongereza kandi
ego
ubuhinde nabwo buri muri commonwealth
ego burimo
wamenya ministri w'intebe w'ubuhinde azajya i Kigali
oya nibaza yuko atazogenda yahubwo azotuma delegation yindi maybe yo kugwego go hejuru kuko amadimisi ari karagendera ama state hano mu Buhindi sinibaza ko ashobora kudoja yuravye ubuhindi nakunda kwitabira cane izi nama kumenga amaze kwitabira rimwe iheruka menga mu myaka iniheze
ariko nta ibinyamakuru ntacyo bibivugaho kugeza ubu ngubu za televiziyo za radio ntacyo zibivugaho
oya ibinyamakuru barandika yuko urumva ko yakubereye muri Afrika baravuga yuko ministre wine bashobora kurungika abantu bo kugwego gwe hejuru kugira ngo bashobore kugirana ubufatanye n'ibihugu bya Afrika kuko urumva icoga mibereye muri Afrika n'akajyo keza ku Buhinde bashobora kugiranira imigendera miremyiza na Afrika n'ibihugu bya Afrika kuko muri icoga mu bavuga ko hari ibihugu bigera ku 17 byo muri Afrika urumva ni n'akajyo keza kugira biyegereze ibyo bihugu bizoba biri muri iyo nama ya coga
hagati aho ngo ariko Burundi bwo ntabwo burimo
oya Burundi ni burimo
Burundi ntabwo burimo
Burundi tujaduhurira muri francophone
nuko ariko rero nyine na gutwaye ijambo ubundi wowe warufite icyo wari witeguriye kwivugira
ego ikintu nashaka kuvuga kuri iyi nama nuko cane cane ugwaruka nk'abanyarwanda n'abandi banyafrika bashoba cane cane kuko muri icyo gamahimwe n'umuce ugwaruka ruhurira hamwe nabonye mu binyamakuru ko hari ugwaruka rugera ku 500 bahurira hamwe niba dakarakajyo keza ko aba ugwaruka rushobora kuja hamwe rukigira ku bandi nk'abanyarwanda bakigira cyane cyane ku rundi gwaruka rwagwaguye mu mihingo y'isi mu bihugu bitandukanye bigize commonwealth kugira bashobore kubona ingene babigira ko ibintu byinshi murabona ibihugu byacu bya Afrika biracari navuga biracari inyuma mu bintu bijanye n'iterambere rivuduka cyane mu byerekeranye na business ibi bintu ugasanga saa tanu ibihugu byacu barugaye amaduka yose arugaye ibintu birugawe rero nibaza yuko abajene bo mu Rwanda na East Africa ko harimo n'ibindi bihugu bya East Africa nk'Uganda
na Tanzania na Kenya yego
na Tanzania bo fataka kajyo keza ko kwigira ku bandi bakaba badingene ba bageze ku byo bageze ko kwa none ibihugu biteye imbere muri commonwealth byo bakajyo keza kugira ngo natwe nababanye aba bakongomani cyangwa barundi tudoshe turahurira hafi bitagita dusabye kuja kure
Wilson ndagushimiye cyane wige neza kandi utsinde
ndatsinda cyane gose
nuko congratulations
Ego murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nk'uko rero nyine nayo yabibwiye mu kanya na Gatete Armstrong arategereje ku murongo. Gatete.
Yego ndabumva.
Urahura komeye.
Turakomeye turaho. Na amahoro.
Uherereye hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego. Nuko gusha ku ngingo rero.
Ntabwo ari umpamagare ndetse buriya narindi kuri Facebook. Noneho ngiye kubona mbona murampamagaye muvuga kuri ino nama ya Commonwealth ibera hano i Kigali. Natwe turayiteguye yaratangiye neza ngira ngo ni uyu munsi.
Yego.
Biragenda neza na amahoro. Habaye amavugurura y'amazu y'imihanda umutekano ni wose mu by'ukuri abashyitsi barimo barakirwa neza nabo barabyivugira mu nama nkurikirana zibera kuri televiziyo cyane cyane iyo nama y'urubyiruko mbere ko ari yatangiye baragenda bashima ukuntu bakiriwe bashima ukuntu amacumbi yabo ameze neza ese barashima muri cyane
ari nkawe se Gatete ubwo urabona we ku giti cyawe hari ikintu izaguha
ye mbese mu buryo buri direct nta kintu kuko buhoro nyine kubera ko bazasiga amadovize abagenda azenguruka mu bukungu bw'igihugu ako cyane cyane nk'abantu barwibeza mpimo bafite amahoteli bafite amaresitora abafite ahantu hakirirwa urumva nibo mbese bigeraho neza nyirizina ako kanya ariko nkanjye ubukungu buteye imbere ngire nk'umuntu ku giti cyanjye nanjye buhoro buhoro byangeraho
yeee wese wateye amarangi
yewe ntabwo ntuye ku muhanda neza kandi inyubako yanjye niyo guturamo
yego
abateye amarangi ni abatuye ku mihanda neza abafite inyubako z'ubucuruzi cyane cyane iyo bagiye batera amarangi bavuguye mu by'ukuri habaye impinduka iruta uko hari hasanzwe mu minsi yashize.
Gatete ndagushimiye cyane.
Yego murakoze namwe Ijwi rya Amerika.
Yego komera.
Yego.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagare Ruhamya Ali. Ruhamya.
Yego Tom.
Urakomeye.
Muraho neza ndakomeye.
Ibutsa abumva Ijwi rya Amerika banywanyi baryo kandi bagenzi bawe aho uherereye.
Ndi Kigali. Mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya.
Yee nuko cogamu rero urayibona ute?
Cogamu ngewe ukuntu nyibona ndayibona neza.
Neza gute?
Ariko wenda nko mu bizinzi ukuntu bitabiriye amasuku ubona ko ari ibintu byiza cyane. Akaba iyo ari nk'uko nifuzaga wenda ari nk'ibishoboka ku buryo hari n'ikintu bakwigiramo bafasha urubyiruko bakateza imbere amashuri ya tekinike.
Amashuri ya tekinike ni ukuvuga ibyo twita imyuga mu magambo make. Ubona amashuri ya tekinike mu Rwanda adahagije?
Ntabwo ahagije bitewe n'ibyo bigiramo nanone. Turatwite zabo usanga ari nkeya tuvuge nk'uko nguko niba bagize amahirwe yo kuba bari muri uwo muryango bagahanahana abanyeshuri.
Uravuga ibihugu biri muri Commonwealth bigahanahana abanyeshuri?
Bigahanahana abanyeshuri ku buryo hari ikintu bageraho.
Yego
byaba byiza cyane kurushaho.
Yee
nanone ikindi nk'uko nk'uko fisha umuntu ashobora kuba yagendera ku ndangamuntu n'urugero akavana akagera muri Kenya naho biramutse bigenze nk'uko nguko. naho byaba bwiza cyane.
Uravuga nk'ubwo ngubwo nka Wilson uri mu Buhinde, reka tuvuge noneho Buhinde, urashaka kuvuga ugafata irangamuntu y'u Rwanda ukigendera mu Buhinde ukoresheje irangamuntu
cyane rwose.
Biragoye.
Nyine biragoye, ariko n'ibyo nabyo abantu turabigezeho byaba ari byiza cyane.
Aha, no kujya mu Bwongereza ukigendera n'irangamuntu
ukavana ukigira randani rwose nta kibazo ufite.
Nuko Ruhamya, urakoze cyane. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turimo turaganira rero ku nama y'abayobozi b'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Inama ibera i Kigali, muyibona mute, muyitezeho iki, izaniye icy'u Rwanda n'Abanyarwanda? Nibyo turimo tuganiraho namwe mwese, urubuga n'urwanyu. Bambwiye ko hari utegereje kuri telefone witwa Munyenkaka Jean-Claude. Munyenkaka,
halo,
urahura komeye.
Inamahoro, namahoro rwose.
Uherereye he Jean-Claude we?
Nerereye mu Rwanda, Kigali mu Rwanda.
I Kigali ahagana he?
Muri Gasabo.
Nuko umwanya ni uwawe rero.
Mu by'ukuri za nama rero ni inama nziza cyane.
Ese kuvuga ngo iriya nama kandi ubera iwanyu aho ngaho? Njye nuvuga avuga iyi nama. Ikomereze.
Yitwa Cogamu. Ni inama nziza kubera ko ni uburyo bwiza bwo kumenyekanisha igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga. Ku bijyanye n'ubukerarugendo nabyo bizadufasha ko abaje muri iyo nama bazagira uburyo bwo kwisanzura no gutembereza igihugu.
Yego.
Ubashe kuba badusigira amadevize, amafaranga y'amahanga, ubukungu bw'igihugu bubashe kuba bwazamuka. Ikindi mbona rero,
yego,
ikindi mbona cyiza kiriya nama nyine, urumva ibizaganirirwamo bizaba ari ingirakamaro ku mpande zose, yaba abanyafurika yaba abanyaburayi.
Yego.
Akabaho kubasha kubaka ibihugu byacu nyine bikabasha kugendera ku murongo mwiza mu bijyanye na diplomasi, ibijyanye na politike, ibijyanye n'ubucuruzi, urubyiruko, abantu bakuru, abasaza, abatoya.
Yego.
Ibintu byiza cyane.
Ese kuba uriya mugabo ushobora kuzaba umwami w'Ubwongereza aje mu Rwanda, n'ubwa mbere na mbere igikomangoma cy'Ubwongereza kigeze mu Rwanda, byo murabitekerezaho iki aho ngaho i Kigali?
Nabyumva ni ibintu byiza cyane bishimishije. Kubera ko ni ibyo maherekare ndimo ndavuga. Urabona u Rwanda ni agahugu gatoya, abantu benshi batazi, batabasha gusobanukirwa. Urumva rero kuba uriya mugabo w'igihangange abashe kuba yarukandagiramo, niho gukingurira amarembo n'abandi bantu b'ibihangange bakomeye kuba bagera mu gihugu cyacu, bakabasha kumenya ibyiza bigize igihugu cyacu, bakamenya amakuru menshi atandukanye ku Rwanda, ku Banyarwanda, ku bikorwa bijyanye n'ubukerarugendo, bikorwa nyaburanga. Nk'uko mbibona ni byiza cyane, ibintu bishimishije cyane ku Banyarwanda n'abaturanyi barwo.
Munyenkaka, ndagushimiye cyane.
Nanjye ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika turabakunda.
Natwe turabakunda rwose. Nuko
yego.
Radio Ijwi ry'Amerika, duhamagare noneho Kayiranga Pacifique. Kayiranga we, urahura komeye.
Ndakomeye neza cyane.
Nuko uherereye hehe?
Mereye mu karere ka Ngoma, Ikibungo, mu ntara y'Iburasirazuba.
Yego. Umwanya ni uwawe rero.
Twese. Navuga byo kuri iyi nama n'amahirwe yo kuba turi kwakira abashyitsi bakomeye. Icya mbere ni navuga ko ari muri politiki leta yatangiye gucuruza serivisi. n'amahirwe akomeye ku bantu bacuruza amaresitora, amahoteli, cyane ko nta zahabu tugira. Ni inyungu rero ikomeye, ndetse ni no muri gahunda ya Visit Rwanda.
Ariko se Kayiranga, Kayiranga, ni iki kikubwira ko u Rwanda rudafite zahabu?
Ntabwo Leta irajya ikararanga ivuga ngo hano hari zahabu muri iki gice runaka.
Njyewe ndiga mu mashuri matoya, bayigishije yuko hari, yego ntabwo ari nyinshi cyane, ariko rero u Rwanda rufite ka zahabu rwose.
Urumva?
Eh.
Cyane yo Leta nk'ubu ngubu ushobora ati wenda mu gace wenda ka Kibungo wenda kavuga gahunda. Avuga ati Gashanda hari zahabu, aka gace nta muntu yemere kukazengurukamo. Ariko n'utumva badekaraye. Leta ntiyashatse kuvuga. Nta mitungo kamere dufite twacuruza. Icyo Rwanda rwahisemo ni ugucuruza serivisi, ni ugucuruza hospitality. Muri rusange akamaro k'inama ni ukumurika isura y'u Rwanda. U Rwanda baruzi nk'igihugu cyabayemo jenoside, cyabayemo amabi nk'ayo ngayo, amacakubiri y'umunyerugi uturutse mu Bwongereza, aturutse mu kihe gihugu, aje akaza aha ngaha abona amateka atandukanye n'ayasanzwe. Inyungu rero ku gihugu cyacu cyane cyane nk'urubyiruko.
Ariko rero Kayiranga, igihugu cy'u Rwanda ntimukagisuzugure ngo ni ukubera ko Leta itababwira umutungo u Rwanda rubundikiye. Bagenda bavuga buhoro buhoro, ndibuka yuko bigeze no gutangaza yuko barimo bakora ubushakashatsi kuri peteroli
cyane.
Nuko rero neza ubwo si ubukungu,
buriya ni ubukungu. Ariko parizima buriya ukompanyi n'ibindi bihugu, nzeka ko u Rwanda si igihugu gikize, ikindi gushaka ntabwo ari igihugu gikize mu buryo bw'umutungo kamere. Tuvuga ati dufite peteroli, tumeze na za Nigeria cyangwa tumeze nka za Algeria, cyangwa dufite zahabu mu butaka nyinshi cyane, dushobora no kwikora ariko tugatungwa na zahabu.
Naho se gaz metane nabwo abahanga bavuga yuko u Rwanda rufite gaz metane nyinshi ishobora kumara imyaka n'imyaka, byose si ubukungu?
Nabwo ni ubukungu, nabwo ni ubukungu.
Nuko ndagushimbiye.
Murakoze cyane, nabwo ni ubukungu gusa. Nuko politiki imwe nk'uko nagumije kukumya mbivuga, hari byinshi. Ubu ngubu nashobora guha urugero, no mu bihugu wenda sinzi, wenda ntabwo wenda nzi ahantu muyegereye, ariko wenda nko mu Bwongereza.
Ndi muri Amerika.
Uri muri Amerika?
Ariko ndi umunyarwanda, nakuriye mu Rwanda.
Ucuruza imikino?
Aha.
Tugiye gucuruza serivisi ijyanye n'iby'imikino, serivisi ya siporo. Uzamugira abantu mu Rwanda ijyanye amafaranga y'ubukerarugendo, ngiye mu Bwongereza. Iyo akaba ari politiki kandi igihugu cyasetinze. Kwate politiki y'ubukerarugendo. Navuga ati mvuye aha ngaha ngiye muri Misiri, ngiye gusura ziriya piramide. Mu Rwanda rero abakozi bafashe politiki yo amabuye y'agaciro yacu ni serivisi, ni ugucuruza Visit Rwanda, abantu bakaza bakareba iki gihugu, wenda biciye mu nama kwakira abantu 500 ntabwo ari abantu bakeya, ni abantu bakomeye bagenda bakubera irindi Rwanda ahantu bakomeye. Ni amahirwe rero abakomeye cyane, ntabwo bihuye n'ubwo mu Rwanda nakubona rwose nuko twa dufite izo zahabu wenda cyangwa gazi metani, ntabwo ari ikintu twarya tuvuga ati tugiye kugicuruza ngo ikintu kizadutunga nk'abanyarwanda, tumere nka biriya bihugu bya Katari. Ntabwo ari umutungo dufite mugari cyane ku buryo wadufasha mu myaka iri imbere, ariko nk'uko ubibona ari n'ikintu cyagiye kidufasha, ni ikintu nkeka ko cyamuritse u Rwanda cyane muri make.
None se Kayiranga, wowe ku giti cyawe urabona iriya nama izakugiraho ingaruka nziza, wowe ku giti cyawe?
Ngiye ku giti cyanjye, ingaruka izangiraho ni nziza. Navuga ngo ni ingaruka, ariko ni ingaruka nziza 100%. Kuko ndaguhuriza
100%.
Igihumbi ku ijana. Ingaruka izangiraho ni ingaruka nziza cyane 100%. Nabasobanurira, ni ukuvuga kuba uriya mukire uje wenda kamfate na premier minisitiri wenda w'Ubwongereza, sindamenya makuru, niba wenda aje mu Rwanda azaza n'abasekirite, hari amafaranga bazasiga mu Rwanda, bazarara muri hoteli, iriya hoteli bazayishyura, iriya hoteli nayo zishyura imisoro, imisoro n'izagaruka kuvuka imihanda igashyira amashanyarazi ikajya gutanga inzozi ntabwo aruba ngo ningaruka zazonze ku giti direct ntabwo ari amafaranga nzafata ariko azaza mu buryo rusange kandi bwo ku muhanda ntabwo ari kagamo gusa uzawugenda twese muri rusange
aha nuko Kayiranga ndagushimiye Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku nama ya CHOGM irimo ibera i Kigali ikazamara iminsi itandatu itegereje abashyitsi b'imena barimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza nyine Boris Johnson n'igikomangoma Charles ni ukuvuga Karoli w'Ubwongereza witegura kuzaba umwami witegura kuzima ingoma asimbuye umubyeyi we umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Kuri telefone dufite Nyandwi Abdul. Nyandwi we. Uraho urakomeye?
Ndaho ndashima.
Ye, ibutsa abumva ijwi rya Amerika aho herereye.
Je ndi mu Burundi, ndi mu Burundi mu Kayanza.
Mu Kayanza. Nari numvise nabo mbabarire. Nuko igitekerezo cyawe rero.
Igitekerezo nsanze iyo nama iri kirabera ngaho mu Rwanda nibaza yuko hanini icya mbere cyose nakunguko kaniniya ku gihugu inama mwene ziyo zitunganije mu gihugu kubera abanyagihugu barahungukira na leta ikahungukira mu bijyanye no kwakira abashyitsi n'ibindi ayo mahoteli araronka abarinjiza mu gihe n'ubudandaji hanyuma icyo twosanga cyane cyane izo nama ni uko abo bantu baba bari mu izo nama buvugira cyane cyane Afurika nk'ibihugu bya Afurika urabona ibibazo dukunda kuba mu urabye nk'intambara iri ngaha muri aka karere kacu nka Congo abo bantu baba bitabye izo nama bakagerageza uburyo bwose bashobora kuvugira Afurika kugira natwe Afurika turabe dushobora no gutera imbere hama no kuva muri izo ntambara y'ibirimo mu bisanzwe gihe byari ibyo nashyikiriza
ye Nyandwi ndagushimiye cyane
namu
muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri sanga turungurana ibitekerezo ku nama ya CHOGM ibera i Kigali mu Rwanda. Kuri telefone dufite Kanamugire Eli. Kanamugire.
Karame.
Uraho neza?
Muraho.
Yego. Uherereye he Eli?
Turi Kigali mu Rwanda.
I Kigali magana he?
Nyarutarama.
I Nyarutarama?
Yego.
Ko bavuga ngo ni karitsiye y'abakire nawe urakize?
Oya. Ariko turaho ntacyo dusaba.
Igitekerezo cyawe rero kuri CHOGM.
CHOGM turayishimiye cyane nkatwe abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange. Ariko by'umwihariko cyane cyane nkatwe abanyarwanda yabereye hano. Tugomba kwiyungukira mu byinshi. Nkanjye ndi urubyiruko.
Yego.
Halo?
Ndakumva komeza.
Tukaba dusaba nk'abayobozi babayijemo kutwigira nk'imishinga. Cyane cyane bikaba byakemura ubushomeri. Urabona ikibazo cya Afurika cyane cyane cyugarije cyane cyane ku rubyiruko n'ubushomeri. Bakaba badushakira imishinga idufasha kuba twakaguka muri make twishimiye kuba twakiriye inama.
Yego. None se nkaho ngaho Nyarutarama wibereye ubona abashyitsi ujya kubareba cyangwa ntabwo ubyitayo?
Oya, turababona. Ikindi twishimiye cyane cyane ni ibikorwa remezo ni byiza, imihanda yabaye myinshi. Borede ni ibintu byiza, imihanda yabaye myinshi, ibikorwa remezo ahantu Kigali irakeye, nta kibazo rwose. Turabareba, ntuye ku muhanda, ndababona, nta kibazo.
Mhm.
Ego.
hanyuma se iyo urebye yego abashyitsi bazana amadovize bazana amafaranga akiyongera mu gihugu ariko se noneho kubyerekeranye n'ibiciro se ubwo ngubwo urabona ibiciro bikiri bya bindi cyangwa byarazamutse
kubiribwa
ihaba kubiribwa ibiciro kubiribwa reka tuvuge kubiribwa kubera ko nibyo byibanze
yego bo ibiciro urebye nkanjye ntagomba bizi neza kuko n'ubundi duhahira muri supermarket
yego
ariko uko kubibona ntabwo ari cyane ariko uko bisa kose Rwanda kwa giseseka manumva bavuga ko ibiciro no byaraheze cyane cyane nk'amavuta isukari nibyo bintu cyane cyane ubona byarazamutse amavuta isukari na gaze
yego
ariko cyane cyane no ku gitoro
ni ukuvuga ibikomoka kuri peteroli esanse
ibikomoka kuri peteroli ya
esanse mazutu
yego
ibiciro nabyo byarazamutse
yego ibiciro byarazamutse
ariko byo ntabwo ndakeka bidafite aho bihuriye n'inama ariko
oya ariko mu nama naho babyigaho babyigaho kuko niba batubwira ko ari ikibazo kiri mu ntambara yo mu Burusiya na Ukraine ndatekereza ko ni abayobozi bakuru ni abayobozi batandukanye ni abayobozi benshi bari muri iyo nama bagomba gushyira hamwe bakaturebera igisubizo cyabaho eske niba intambara igomije igakomeza ibintu bizakomeza gutya cyangwa se hari icyo natwe gashobora gushobora kuba badukorera cyangwa bakaba batwigiraho yego
Kanamugire ndagushimiye
turakumwakoze cyane
yee Ijwi rya Amerika duhamagara Ndagijimana Gerard Ndagijimana uraho neza
yego ndandashima
uherereye he Ndagijimana we
ndi muri Uganda
yego ariko ndumva uvuga ikirundi
ndashika konyomba
ye nuko gusha ku ngingo rero
yego urabona ndiko naraba ijya kimwe batanze ndabona yuko ibintu biragira ntehe birunyuka kuko uri kuharaba ibintu by'intambara byatumye ibihugu mu bihugu bigari
yego
bigiranira imibano mibi bivanye na gerefuwade ibyero zo kuyikekana izo rero kubikemura ntibaza nyafurika nyine dushyiraho kuyikemura kuko nta muzungu adoza gukemura icyo kibazo urabona yuko wowe watatana amadisiposisiyo y'iwabo
hanyuma ukabona iyi nama yacogamuse hari icyo yabikoraho
ni kuvuga yuko ijya nama yabari ba perezida ijya yafise ifasha kuko uri kuraba n'abafise n'ubuzeye amakimbirane bobo bose bitavye bisikuba ariko rero bishobora yuko ijya nama izotaba umusaruro ukomeye kuri ibintu by'intambara bishobora kuvuga nga muri Afurika ashaje cyane ko araba hari ibihugu rero usanga kuva na kera na rindi twari twasomye ibitabo tukabona yuko ibyo bihugu kuva ariko abami byari bibi bifitanye imbogamizi bikagereka ababigwana ibyo rero bikava no kuntu ababitwara batazama kugira ngo bumvikane bagire umwana mwiza nk'ibyo rero nama ikirikiraba hagutwite nk'ikintu gikomeye cyane kuko uri kuraraba abafyega bose baserukiwe bisikiwe rero umusaruro utakuvamwo utaku umusaruro mwiza kuko uri kuraraba kiriwe na sonasi mwatuma kuri interineti avuga yuko ko muri Congo abatutsi bagiramiwe bariko barabica nk'ibyo oye hari abantu usanga b'inzira karengane bacyaka ikintu bariko baragira bagira ibyo abigwa nyene ngo yateye yagiye mu rwanda muri emu furutuwa ugasanga nyine kongo avuga ati twebwe nuko mwaduteye n'umugwi w'abatutsi batafata rero kwibona n'uwo batari ikintu icyari cyo ugasanga bariko arapfa ibintu by'ubuse n'uburyo rero kurema nk'umunyagihugu umuntu muto muto arahohoterwa cyane kandi kwaraba nk'icyo wavuga ngo eruventura watewe Kongo ngo icyo n'abatutsi
ariko
birashobora kuba
ndagije Imana. Umenya twagiye ku ruhande gato ya rw'ibyo twarimo tuvuga. Yego ibyo uvuga ndabyumva kandi n'uburenganzira bwe bwo kubivuga ariko rero turi kuvuga kuri iyi nama ya Chogam no kuvuga inama ya Commonwealth umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Naho ngaho turi ibyo bindi nabyo twazabishakira umwanya.
Nukupuga ujia mjango kichongereza na unyene kono ilu kufuja ukwanda ulimu oni yungi ilu kubirimu na chane chane wiki ilafasha ukira ngu batu ngandro na uko mbesi eshi nukupu yuko umugwa mkuru nukupu kwa trapu ati ifikinu alilu kufuja kichongereza tuifashe uru ujo utandukanye baka uri inuzime uri wa faranga kani baka tangani ituche mjigu na uko mnufu warfe n'umuryango mwiza cyane kuko urahuza ibihugu ugatuma ibihugu bihukira muri uwo muryango bifashanya bigafashanya n'umunyagihugu akazamukira majambo makeya.
Yee ndagushimiye ndagije Imana.
Yego murakoze namwe.
Ariko se mbere y'uko dusezerana ubundi uri gukora iki muri Uganda? Uracuruza, uriga, uri gutembera?
Murakoze jewe ndi ibyo hanje cyo terimine ni verisite.
Ye nuko ndagushimiye.
Ego murakoze nawe leta ukahuta amagara kugira dusange ibyumviro by'iwacu oye muri Angleterre mbeze wa ifite ishyeri muri Angleterre tetra byuma turabisoma n'ukuntu yatanga amakuru meza kandi abo tukaterwa cyane ko ni radio internationale za RFI tetwa makuru meza by'ukuri tukaterwa cyane rwose cyane.
Ndagushimiye cyane rwose ukomeze utere imbere. Ijwi rya Amerika. Noneho duhamagare Habonimana Benjamin. Habonimana
ego ndabumva
uraho neza?
Halo ego turaho neza namumeze neza ku ijwi rya Amerika.
Yego turaho turakomeye. Uherereye hehe se Benjamin?
Tuvugana mperereye Bujumbura.
Nuko ijambo ni ryawe rero.
Ego murakoze kudusangiza navuga kino kiganiro agira naje ngira icyo shikirije kubijanye navuga n'iyi nama igomba kubera i Kigali muri ya Commonwealth. Navuga ishusho nziza navuga igihugu kibanye kiriko kerekana ko kiriko kiratera imbere biduha icyizere yuko navuga natwe mu Burundi yuko ejo canke hirya y'ejo na twebwe tuzotegura navuga inama nk'izi rero navuga birerekana yuko u Rwanda rusa n'uko ruratera imbere izogirira navuga ingaruka nziza ku baturarwanda kubera navuga ino nama imaze kubera muri iki gihugu izotuma navuga n'abashoramari babona yuko akarere k'ibiyaga binini ari nyabagendwa bashobora kuzana imikani yabo bakabona yuko hariho byinshi byo gukogwa bashobora kuvana navuga iyindi mitaha ahandi hantu navuga uye muri kano karere k'ibiyaga binini turabona yuko abashoramari ni bake cyane. Ubu rero nibaza haraza kuza navuga muri kano karere abantu benshi navuga batari bwahatse bizotuma ejo cyangwa hirya y'ejo tubona bashoye navuga imitaha yabo muri kano karere hanyuma ejo navuga hazaza bikazotuma abenegihugu bo muri kano karere bamererwa neza bagatera imbere ndetse nabo bashoramari bakagira ingufu nabo nyine bakagira icyo bahungukiye.
Habonimana ndagushimiye cyane ubwo ngubwo tuzongera tuguhira ijambo ikindi gihe. Ndagushimiye inshuti z'Ijwi rya Amerika, mwese uko mungana namwe ndabashimiye rwose, mukomeze mugubwe neza, murakarama.